Commanding again to me, Womo Biafra. Ebo Bluno, no, what Jesus and Kaina and Batun and Cabo Radio, Biafra, and London, no, what Runo Z, na 11870 kHz, na kwa 11.87 MHz, and Kunuga and Wetan at 25 meter banana short wave. On you know, I know the can number and you know, Bali, I'm on a barista Biafra, and a bar. I never went through no Zioku, you were through no Zigadubani Mendo. See, no one born Nigeria, where poor Ozige man, and what I call new chair. And you love a corner on your week to lay ya. Also, ya breaching with any new guac, I get because you go on a www.radiobiafralondon.com. Also, ya bo www.radiobiafralondon.com. Now, balinketabo abalian no name on weary. Now for 2012. Ozoya Bonanka Radio Biafra, Mona Barista Biafra Neba, Bo Emeka Dolph, Emeke Siri, Agamaga Koke Lunu, Kaimalita and Jem Nihina, Bekena, where Somba Mudolu and Ye de Ulua Lata, Nihin, Ihe Siri Ketakosara, Anua Bundi Bo Agamaga took me with Runi Sioku, Ka Barista Biafra, Moponica Kelunu, Kamaritan, Biko Biafra, Kelen, your Mumuna, and your borrow one in a blue negger, Biafra Nabale.
And the bine the negant, Yomo Biafra, no one in labor, Lono, no Anamekelo, no Anamaseku, Dochineke, Don Yon Nile, our barista, on a bomb barista Biafra.
On here, I gana gani who. Ehunanyi na gbasozi ehunanyi na wetere ndi ebe anyi nkebe eziokwu n'ihi na igbo si na eziokwu bụ ndụ ọ bụ ka nna nna anyi ha si iwe ala igbo ihe mere mpụ niile dị iche iche aghụghọ izu ihe niile dị njọ na-emetụta ndị igbo bụ n'ihi anyị gbakọtara eziokwu azụ anyị asị na anyị ga-ewere redio Biafra bịa bụ na-ekwuchitere ndị igbo bịa bụ na-ekwuchitere ndị Biafra ụwa niile okirikiri na-agbasa nkebe eziokwu anyị agaghị atụ asị nke ọbụla bụ eziokwu ọ bụ ihe anyị ga na-ewetara unu ihe ọbụla ga-eduba anyị n'ime ndụ bụ ihe anyị ga-eweta unu anyị ihe ga-eduba unu n'ọnwụ anyị asị mba na anyị ekweghị otu ahụ aga m aga ọsịsọ tupu unu akpọ anyị n'igwe ka m wetara unu isiokwu anyị n'uhuruchi ya ichi nwetakwa akara ga na-eji na-akpọ redio Biafra ị chọwa ebe Eastern Pilot Newspaper nọ biko chọọ Eastern Pilot Newspaper ọ bụ ha na-ebu akara ị ga na-eji na-enweta redio Biafra ihe eji mee ya otu a bụ n'ihi na Eastern Pilot na-agbasa nke bụ eziokwu gbasara njem a na-aga inweta Biafra ọbụghị okwu asị ọ ga-adị mma ebe ọ bụla onye nọ unu ga-echekwa ege unu aga agụọ agụọ unu edewere ya dose bekee na-akpọ ya consultation ihe kọkwa unu mgbe ụfọdụ na-agbaghachikwa gaa chọkwa ebe edere ụmụ ihe ndị ya nwee ike bọlitetụ ya ọ ga-adị mma ka unu pụ na-agbasa ozi gbasara Biafra na ụzọ anyị ga-esi enweta ya bekee na-akpọ ya being armed with facts unu amarakwara nke